inkotanyi cyane yabyirutse neza ya rugina yabyirutse neza abyirutse atagira inenge kandi ngoyo atagira amanake